Asa trap tagi pina tago cash. Ara cancela sila.
Esto kids, baby.
Sorry, boy, pass me the winner, but that's some real shit, nigga.
Yeah, kuna simba kunaanga. Uko wapi? Una deti unadanga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba magimada. Sema upo wapi? Kuku enjo nyingu bonge la dada. We social media inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatiria, unataka usema jua familia. Oh social media sikufanye ujone familia. Kisa unanifuatiria, ya kupusi pia unanipangia. Oh habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikaie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.
I smoke two for my haters. Baby, read my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? She like to dance, she like to smoke. When I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? You
got social media. Saliva la na lo na familia. Kiss on any material.
Oh habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Ah, weupo.